zlouder.com.
Musa panga chungu Bukchi luchi Swazila te gacha Tima ke gacha Gugu Guhati
A weekend is a boy named Muklabu. No dancing if in a poma tapu. Magelo vavina pona shaku pamani ni mwe moni pase ko chikapu.
Ah, iwe jaili ti chilling. Manyimbo yetu ndiye cheba feeling. Ah, iwe jaili ti chilling. Manyimbo yetu ndiye cheba feeling. Ah, iwe ni pase ko chikapu. Ni mwe moni menye pona japu. Magelo bamenya pona shaku pamani ni mwe moni menye pona japu.
Kania matiz mtu wanga tino jaida. Ni kumuamu iwe usai chaida. Peni kamba ni pasire kochikapu. Ngati suma mwa mtu wanga chokapu. Walina pressure kumbali watisinga. Ni choma na gero ya wakukapu ni kisinga. Mtu wanga pjatikanga vama dunka. No wonder date mankara ndise chewa duka. Ndia wankuna choka hapa ndishidinso na penta. Munga ni janki mweka loku kabenda. Sintine namba no wonder swa nipenda. Lekan leko voka gugo mpasire kolika.
A weekend is a boy ni muklabu. No dancing if in a poma tapu. Magelo vavina pona shaku pamani ni mwe moni pase ko chikapu.
Ah, iwe jaili ti chilling. Manyimbo yetu ndiye cheba feeling. Ah, iwe jaili ti chilling. Manyimbo yetu ndiye cheba feeling. Ah, iwe nipate ko chikapu. Ni mwe moni menye pona japu. Magelo bamenya pona shaku pamani ni mwe moni menye pona japu.
A weekend ni jane ya pa club na piamu. Ah, na puginga na kakabu nifika. Ine kufikida mumakapu. Sip after sip una menya puna japu. Magelo ni diva vani kopa mumatabu. Vena muisi vavina puna shaku. Kuno boy isi mwandi chimalida. Unachima pepe kuno mweva tuki ngila. Wine your body like a boom boom bida. Una dance ya kwe kwenye na pira. Looking so fresh sikafuna na chikwira. Una mani gas pa club vakafira. A weekend is a boy ni muklabu. No dancing if in a poma tapu. Magelo vavina pona shaku pamani ni mwe moni pase ko chikapu.
Ah, iwe jaili ti chilling. Manyimbo yetu ndiye cheba feeling. Ah, iwe jaili ti chilling. Manyimbo yetu ndiye cheba feeling. Ah, iwe nipase ko chikapu. Ni mwe moni menye pona japu. Magelo bamenya pona shaku pamani ni mwe moni menye pona japu. Odie ni mablaka kialesi. Ngankani ya mahaisi ni mambela ulesi. Aleta meme ni punda pocha beyesi. Kadiafte komanda leto kuno faolesi. Kuno kwa tutima panga chika plani. Yoma pochika meme isi kwa tundie nkani. Odie tilibize na hasa. Weekend ikafika ntimjema nona kaso. Onvela mushi tie ponya pochi dianso. Ulanga na dialect mwanga mumanso. Nilina skiuzi mutu kwa tinyo pole. Vali kutivalu andi aboni babopole. This team JRP on top. Yeah. Dear niggas, I see you. Pops and Lassie. Yeah.
Yeah, yeah, yeah. Tupac Machiavelli.
Google bring it back.
Ayo, Deep Blood. Stoner. Deep Flash Chicas. S-Boy, I see you.
Proceed to zlouder.com.